kushuka na kupanda. Mama nataka wajuku. Oh baby I love you. Sio ni sababu ya kuishi mwenyewe.
All this feeling in my heart, see what you saw.